Hey, Young Lou, what's the bunch?
It's Young Lou. The boy Blue Dan.
Benjamin.
Mr. Badman. Shim Scoop.
It's your boy is picking. Now, what's up, G? Foodie.
Yeah, mafundula zoko. Niggas they feeling themselves. Diba fana beba ma series a sopo. Yeah, moko moko. Tipa vizungu moloko. Hey, ni mashubukeni. Kawambo na six koloko. Yeah, Nishini pepe kazanga. Ziba ni pepe kazanga. Nishini pepe kazanga. Nichoma ni sakira siniza pempa pandrama ni tuma kumanda.
Watenga fikaro bro avifundula. Wavundula dali bani situ ya lula.
Young Lou
bana wakuchimuna. Chikuchi mkura. Apana kura. Nifuno manga konyumba.
Hey.
Addicted money ni matuaranga ni ripe. Hey. Moko moko. Geto maya dina skosko. Monga makiti representa loko.
Yeah, mafundula zoko. Niggas they feeling themselves. Diba fana beba ma series a sopo. Yeah, moko moko. Tipa vizungu moloko. Hey, ni mashubukeni. Ngawambo na six koloko. Yeah, Nishini pepe kazanga. Ziba ni pepe kazanga. Nishini pepe kazanga. Nishini pepe kazanga. Nipisha kubiri chukuru ni baransa kulibede ni za kankala spell. Yeah. Wagai bafo mchiti saulesi no wande wa mankala gay. Yeah. Kupa alibepo side chick. Pati ni napanga poetry. Osa virima you might think. Wadabo takunyura foreskin. Makolo wako wa makonda ine kukuchira. Wajaki wabadi ni patapata pa makasa kumendo wasila. Ulibestata wakana kuyaka ni jira ya kangi olira. Yeso tiyamba panu ni maliro kuseni bafani kulira. Yeah, mafundula zoko. Niggas they feeling themselves. Diba fana beba ma series a sopo. Yeah, moko moko. Tipa vizungu moloko. Hey, ni mashubukeni. Ngawambo na six koloko. Yeah, Nishini pepe kazanga. Ziba ni pepe kazanga. Nishini pepe kazanga. Nichoma ni sakira sinisa pempa.
Wagwanting The Chivolians
Sean Madson
Masali Wagonji
Bashipato Pachi
K-Dot Dice
Flavor
Sadiq Nation
The Beast
B.O. Slims
Eyo Steve Osterbo
Ey
Na Vonsi Vachi
Longaza
This beat dope man, you know, don't fuck up me, you know.
Dope